slash love more cano. Hey, hey. Ngoli bulu jitoli manyam tu fokwa gala. Ngoli na sente toli manyali kuolanga tozilina. Ngato munyiziza toli manyati wanyiga ya sebi ama zembalaba. Nalaira kufira kawo embera nunji. Embero lubija mumusanga lonya vali obulunji. Zene ye meyo mtavikoda divana we bulunji nembubi. Eriyo lugelo lugamba timuno mukabi yava muno dada. Zewe ndi mbali lako yenza muno wo atali kuvamu. Zewe ndi kululo yenze muno mukabi ebya dada. Zewe ndi mbali lako yenza liba wo walinga wagenze. Nekwata kowo yenze muno mukabi ebya dada. Gwe kati nkutwala ngo mwana gwenzala siri kulekawo. Nebwaso byo mubererawo bagamba zaala ekibya kiwongerera. Ndikuwongerera ndikukweka wabali wawaba kunonya. Ndikuwolereza wadde nga nkimanyi gwe mukyamu. Tolijulanga nina manya kimu ebyenge byo ebibyo. Abakuwala na palane mboyagala njagale. Ebikabye nkabye ebikusanyu sasanyuke. Niba nonya ki kukuyiwa mukwano. Tekiri ekyo muwendo kyebalipo kukuleka. Mbalirako yenze muno wo atali kuvamu. Nze wendi kululo yenze muno mukabi ebya dala. Nze wendi mbalirako yenze libawo walinga wagenze. Nekwatakowo yenze muno mukabi ebya dala. My love is unconditional. Aba tuba kala bana barasimbi. Zekwa kala muna gelo mtimbo. Sirina kakukulizo. Luache mkwa gala. No matter the situation, I'll be there for you. Aba nego mamuchite. Ono tema kwa kwa mulunde. Mbali lako atali kuvamu.
Sija kumwa.
Nze wendi kululo nese nga mukabye bya dala. Nze wendi mbali lako yenze liba walinga wagenze. Nekwata kowo yenze muno mukabye bya dala.